ZLatestMusic.com.
J-Pack Day Trip, Jemuji, Skyforce, Mickey Brain, Astidiki, Nina, 316, BITW, Roku, Smoko, Stone, KF, Use like
a Mwazanga kuanjika life ya batu. Kamwazanga ngurenga kana washina nyuka tu. Every time you pray for more than four, Mwazanga ngurenga ngalika mafo. You mishini nguya nega alaiso. Oh na na. Every time you pray for more than four, Mwazanga ngurenga ngalika mafo. You mishini nguya nega alaiso. Oh na na.
Kunibona yesi ani hohovana. Ani likakuye mavali wapusha mwana. Lumutivele nizila wakwetu kasana. Alufita nikulu chisa ngengo kasana, yeah. Amulati kuwona mataki. Kuna hanifita kipeto you start talking. Stop that shit, dani toile ma setting. Gossiping ya wukuwa mane wow sitting, yeah. Nitimu na nina koya kusinya. Kimomu nyenya yomu sisa ni wasiminya. Amulati kuwona wabamu haba menya. Kipeto manye mahao womu keteze unya, hey. We live and breathe in the same world. See as I lose ever you will run mad. Dear God, please bless me now. I'll do against you for you, you're forever and you win.
Mwazanga kakuanjika life ya batu. Kamwazanga ngurenga kana washina nyuka tu. Every time you pray for more than four, Mwazanga ngurenga ngalika mafo. Yomishi ningu ya nega alaiso. Oh na na. Every time you pray for more than four, Mwazanga ngurenga ngalika mafo. Mishini nguya nega alaiso. Unana
Olifara Wapluma jikiswa mifara. Na ya mingu karekana. Olifara Olifara Ukisu enu kwa mifara. Na ya mingu
karekana. Skyforce make it brand as a tiki. The boy rapper kuri waka kole shami. Vase banka wangiza mchuelo chami. Vase kawasaka kumona kuwa muli yami. Vase wasaka mula ifika yande yami. Downfall, downfall, makulombela downfall. Hanjike nuka hange mashoto ya ifo. Luiso, donso, mwisho, uricho. Lushimbiula kalunga ngotulu kikolu uriko. Kalunga kisula, zata. Muofisi nkatuwa mezanda. Life is a journey, kwenda. Mutondo wa uchi ya ukwela kulenda. Success time unumaka na muikonga. Muna kufa kwa mchima ya mandoka. Mupishi nishina muka ngwamba likoka. Likumbi na likachanga kwa kuingu troka.
Asitiki kuanjika halati ya
mba mbule kumbuli kona kapu wako.
Kamwazanga ngurenga kana washina nyuka tu. Every time you pray for more than four, Mwazanga ngurenga ngalika mafo. Yomishi ningu ya nega alaiso. Oh na na. Every time you pray for more than four, Mwazanga ngurenga ngalika mafo. Yomishi ningu ya nega alaiso. Oh na na.
Olifara Wapluma jikiswa mifara. Na ya mingu karekana. Olifara Olifara Ukisu enu kwa mifara.
J-Pack give me time, I don't want any ratchets.
Nyambagula ya maata na milapela. Baba ushingandia foba yoi kumukela. Liviseva eza kwa halimuva yori chela. Wateva putin kunilumba kimuva swela. Achenu wanibona natuso. Kono kamso wanikupaya ususo. Nikaikutuwa majimu ni mamaso. Nikukueza maigino thatso. Swafali pale tia likonde. Nikaweleka katata niyopila hande. Kuzivoka munu wawata kulini nyande. Bata work hard mangawa mone ponde. Wale kakanta kifusona. Ukanitoya kifusona. Aucha na matoya. Usitoi wanya masoya.
Mwazanga kakuanjika life ya batu. Kamwazanga ngurenga kana washina nyuka tu. Every time you pray for more than four, Mwazanga ngurenga ngalika mafo. Yomishi ninguya nega ala.